na kuranda manane kambe mbilu ikarele 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 enough say enough Javele la rirando Enough say enough Javele la rirando Senti carele Javele la rirando Milo carala manane Javele la rirando
Na curanda manane Cambe milu y carele
Aya pumele
Aya pumele
mbele Aya pumele Aya pumele mbele Futi inga jemo Futi inga jemo Futi inga jemo Futi inga jemo mbele Bilu ikarele
Kuranda manane,
kambe mbilu ikarele. Leso wanya isi tele manane, guess God me know. Leso wanya isi tele manane, guess God me know. Doneta, 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 guess God me know. Doneta, 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 guess God me know. Siku na siku wota maufatili, guess God me know. Siku na siku wota maufatili, guess God me know. Utaksa wena silawa nkome mali, guess God me know. Utaksa wena silawa nkome mali, guess God me know.
Nikarele kushavelela ntshama nkarhi nposta A ni kuranda u nga swi voni ka WhatsApp ni posta A wu nga vuyi na la kaya a ni tshama ni hlota A wu rhandza mabyala sesi a wu tlela thavhene Ni banana hi mabodlela va foyinela vhene A wu nga famburiwa xe baby a wu famba na genge A wu nga ri na rirhandzu u ni vonisa maxangu Na swakudya u nga sweki a ni tlela hi mihandzu A wu vanga milandzu a wu jola na rhandzu U ni chetela matikweni a wu nga ri loyali A wu jola a cheche hi ku a ni nga ri na fomali Baby ni karhele swo tala wu ni pumba Wena u na swi cele hleketa no tisunga Famba hi kurhula ndzi karhele Na nhlokweni pele swi cele Vanhu va tiko a va ni twela Loko karhi u ni jolela
Nyama ya tsama Kambe mbilu yi karhele Moya wanga wa zama Kambe mbilu yi karhele Moya wanga wa zama
Nakuranda manane Kambe mbilu yi karhele
Moya wanga wa zama
Nakuranda manane Kambe mbilu yi karhele
Kambe mbilu yi karhele
Nakuranda manane Kambe mbilu yi karhele
Kambe mbilu yi karhele
Nakuranda manane Kambe mbilu yi karhele
Moya wanga u karhele
Nakuranda manane Kambe mbilu yi karhele
Mbilu yi karhele
Nakuranda manane Kambe mbilu yi karhele
Moya wanga wa zama
Nakuranda manane Kambe mbilu yi karhele
Naleka wena switano Siku papa vano kungena tikolo tavano nyani Siku na siku papa vano kungena tikolo tavano nyani Ambi bongo bukati papa vano leti ati nsuli murantiwo Ambi bongo bukati papa vano leti ati nsuli murantiwo Saulawa ni miela shanana ikarele
Dinga kala ndi dayo
Kambe mbilu ikarele
Dinga kala ndi kurando
Kambe mbilu ikarele
Dinga kala ndi dayo
Kambe mbilu ikarele
Univangele shilanza
mbilande Kambe mbilu ikarele
Univangele shilanza
mbilande Kambe mbilu ikarele Nakuranda manane Kambe mbilu ikarele Nakuranda manane Kambe mbilu ikarele Nakuranda manane Kambe mbilu ikarele
Uniyengile ngopu avutongwini mbela ni vavisekini Uniyengile ngopu avutongwini mbela ni vavisekini Ninga sala nire avanyamu Loko nolo la riranzo Ninga sala nire avanyamu Loko nolo la riranzo Uniyengile ngopu avutongwini mbela ni vavisekini Uniyengile ngopu avutongwini mbela ni vavisekini